kwimiruho yanjye yose yanyegereje umusaraba muri byose amahoro wangabiye anyungura ibyiringiro umurava kumbabarira isezerano dufitanye risunika hera kubirenge bye Mutima wa